studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altinere noga e joy lewru mars jena yamde sokirto nokkuno dirter ogo sagu idum le lamu bankas wattu jono tiagal ko dido bonandaji ngadi ko lamo wihi fedde no dirtede danna amasa gunden hani sakede miccitedem wiide ko buri yimbele temedra chapantoto kany en keddile o do bonanda ngado nokkuno dirtede ogo sagu idum le lamu bankasi kalan kabaru goda kaseno no murtere musse ngabbe ngori leedi meden di on do wattu fobe godde jokkitade murtere mabbe lamo holli tiwi dan wara heegade heejo golleji ko nayiri bange examen ngaji le timmode hitande kanko kuma ndaw nokkuno dirtede andere bukan aljumar jabbi nondo o yotti ton holli tawir tiagal ko arme o yehi le o do nokku ko ila o nomo no mena ko wonno sabab waydi jambe deder ko le o do nokku secret do no sembe kabaruji dum jogino do betande di bismillah modon e hedaade wattu jono tiagal ko buri yimbele temdro chapantato mbarale nokku no dirtede o go sagu yo fulbe kanyen yonkiji muden karbali o do nokku be kolliti wiide fedde no dirtende danna amma sagunde wattu jono en hani saker non be kolliti wiide on do wattu fu won minitere nga wobe ardibe kabaru yite malinge itabe le golleji muden di dum won di do kabaru ju dokkam wakande batu juumi e minisir e juujure watno le leedi meden di fa kebe famtar kedden Mamadou Sama Seku
o do onne o bangal mangal padembe fuf journal de division Abdou Lay Koulibaly Lonti, chef d'état-major des armées Bemba Moussa Keita, général de brigade de Keba Sangare, Nomama Horadio Armilitaire, général de brigade Daoura Dambélé, Latigue chef d'état-major Kesso Armée de l'air, Darande directeur sécurité militaire, Totama colonel major Boukari Kodjo. Fahande Eledi do Anyajidi Lamkobe Kulitivide, Gupal Habe Lolurangal Dana Amasagu, Hedake Fi Latade, Yamirangal Doledi Malindi, Odo Anya Lamkobe Bamama, Bade Tati Chagal, Gupangal Hultinon, Joktitade Imadra. Raj mudun dana gunyar wuddu leddi gol do waltingol lamibe mangal paten wadi nyaloma tiagal masiminaali ngada di der wuro ogosagu le cercle bankas der region muti ele kabaruji tiakitidi di hultama wide temedoro e chapan tato e nayo ngodi masiminaabe hakke chapan e joy chuudi e nokkuji di nyamri marata e mudun chumama
be kolliti wide Ibrahim Boubacar Keita wattu jono diwi yude do bomako do han yaade ho do de nokkuno dirtede ogosagu di do kabaruji mi ngara wirfitaade le hen kikida ko solando jabi jamare wonde do bomo ko do wattu juna mettama sanne no dido bonandaji ngadirle nokkuno dirtel ogo sagu idum le lamu bankasi wobbe antono kolliti lamu woni ko daraki darne mudum yoga antono du kayfi jati leedi france di tawed leedi do golleji fa kebe famtar kedden ko bomo kon ko be ci fiddo hen do fati tan Mamadou Sama Seku
atayi wangela be mo ko zuto
sun gonga hale ngol do hibugol na bonno bernde jati sabi yo sakrab amen tan goni kiddibe hen an han lamu ko be kayba sanne jamare de e kabitibe be lamu ko be kaldum tafun yalla bomo anyaji kaddo ji tirusen be hinade golleji mudan abadan milano hon dido burandaji nangade galidi mali alasan andin o do kabaro wurri do fabo en fa hande so kabiti ben kay ne wawa halde ka hewti do civil en non min kay min mila wiide mi wala hala sabe dun yohno ni wartade non dum fuf yo leedi france ni non wala fi habu hakuna sinuji so wala do hono fuf do bawata darnaade amsudaji mun en kon fuf kebta essence wadde yawara min yihi dum sabe min boyi sanne do leedi ndi min andani ko heewi min nani kabar mun jati hakko buri temadoro keddigi hen jomurado yumobe yafobe fa hande o fabo leedi mende an hani pidan darran Allah yo fabo
sa anga wi ka jom ala kan deme
sekirab so ngabbi do bema lamme ande galo do bayni terton mi jojo modo no noddi mi do di do ni moroji di kalon ko jiddon chapande jeddi joy chapande jette nay sappo go sappo go chapande jeddi joy chapande jette nay sappo di sappo di fedde conseil de sécurité hejjam mabbe wiyama tiliki jahol muden le leedi meden di balde di yogay halaji di fu njowi kono kabaru gube jaddin kobe den gorri fa yotto yo jam e deder le leedi malini kanyen no kalda le kawrangal hante birede so bi wurudo be kan yatnatude le leedi Burkina Faso di micciteden wi di do le du wattu jono be jogi tidalaji ko nayiri bangal wayde denago fa hande musse ngadan gonde jokkitade murtere muden le leedi ndi fo e mangal mudun le on do wattu fu lamano wonde heder no examen ngaydi kan wadde le timmode hitande micciteden wi le lewru jeun dum hani wadde wattu jono be kolliti wi dana examen ngay nabadi fa le timmode lewru utunnon be kolliti wiide fa keben famdare fa hande kedder Mamadou Sama Seku
gollido humaninde dado ndiral holliti anyaaji mudun dado ndiral hikka fedde humaninde mijo mudun joinama keddana Mohamed Mayga kanko woni horejo ndada ɓe gollirde wattu daɗondirede sartaka tafu anniyaji amen mi kolliti gollirɗe gollirde ɗe danno caggal miijoji mabɓe ɗi wattu hakkika martinte kumpa ka ɗum ɗo nafata soni jannde fuɗɗali ka mane fof jannde ɗe kani ɓamteede jannginoɓe murtuɓe kay fa hande ɗo wayra ɗo goni almusaɗɗaji cuuɗi mabɓe na fay hunde e kaña en joddi hertade lollirde prime hakkunde ujunaji sappo e ujunaji nogay kalisi sefa keɗɗana amadou koulibaly goto yimɓe le syndicat signataire du 15 octobre 2016 min kolliti fa laaɓi abada min gana joktitoɓe kaldal ngal soni laamukoɓe bilta e kabaru joddi amen saabi ɗum dullaka laamu o yeddi jaati sériyaji kumaniɗi mutre golle fadde ɗeɗo pelle ɗe kawra dow gotum cuuɗi école ɗi kayna uddi mutre jangguinoɓeɓe joguitoto ɗum fa joyi lewru avril
ɓe kolliti wiide kawrital fuɗɗi nokkuno dirteɗo temera iɗum le cercle bourem le région gawon jowigal dow jaam e deƴere kawrital ngal fuɗɗi ilali noga ene lewru mars ndu ɗum woni keñen le oɗon nokku sisilimoɓe cuuɓi o yallah hono jaam e deƴere hani wartirde le oɗon nokku yallah yirwere an waɗa toon yogae haalaji ɗi fo garan yo wadino jamarde han tottidirde hakkillaji ɓe ƴewtodunoɓe kani haɓirde wayde jaam e deƴere le oɗon nokku ɓe kollitiɗo guɓɓanɗe kaɓorɗe kañum fa yetto yo arme mali o kañum wondi haybude ngal ɗo kawtal keɗemo kanko noddirteɗo mouhammad sebayibou mayga o yo kanko ne jettunoo kabaruji nde ɗo fedde komo sifi dow hendu faccitago mamadou samasekou
fanda oɗo batu o yo ɓeydari bangal immadiraji heftagol jaam e kaña ɗum fabade laamu o e ley golleji dewral e ley lewru décembre ɗu min neli ɗon toon keƴaɓe amen yidoyde e sinuji timira ɗi e ley golɗo dowol won ko jamarde holliti ne yeeli landinal kawrital fawigal dow jaam e dewral sisili o no fawi noon dow hewtagol jaam yirwere e dewral ndenno ɗiɗo sifaji woni paccintinaɗi faaba ngal ɗo kawrital famɗata kabaru dewral no hani sanne wattanede hakkillo baasi hitande 2010 o laati sababu te alaji kewɗi yila amen yo eko hawra e dow muɗum nder oɗo batu o laato sababu hewtagol jaam yirwere e ndenagu e dewrude no jamara nde ɓeydorto faamu bangal muɗum
lewru caggal ko armi o yeehi nokkuno dirteɗo ande rebukanɓe kolitiwiɗ nogay ɗiɗi lewru mars ndu ɗum woni aljumaari ƴaɓɓinoo nde kanko kumo ndaw nokkuno dirteɗo andire bukano o yettikili oɗo nokku wattu joni o ko haɗɗumo yanode toon duɗum woni kabaru wayde jaam e deƴere gonɗole oɗo nokku ɓe kolliti wiide ko nomono ko fo nokkuno dirteɗo ɗum woni menaka toon taw o wonno caggal ko armi o yettili oɗo nokku o kanko ɗo yeehi o wirfitikili nokku makko o fa keɓen famtade fa nde keɗɗen mamadou samasio ko fewni en dow hen
ñande aljumare nde yo yigare hakke sappo mobilaji ɓe gouverneur région o ardi goni ɗowtuɓe kanko moussa diallo le gallure andira boukane nokku goɗɗirɗo ɓaleri menaka hakke kiloji capanɗe jeenayyi e joyyi ɓe cilminama e ley mairie to wonande maire o keƴaɓe laamuji hakkundeji e sappo en yimɓele joguiɓe desowal leydi mali e wi dawda bourema mayga ɗiɗo imadiraji ɗi wona feyi hunugol ma dun fuɗugol golle ɗum ɗo wona feyi hunugol ma fuɗugol golle wi hono ko wowa kon noon fanda makko yo gollude ga andira boukane ga gollididde on ono e makko on foof on gotum ndenno ɓe darra on yo gattonoma hakkillo mi halfinima dun kaɓitiɓe amen gomɓe gaaɓe fayso baggi e cereɗi ɓamanaka garalngal mabɓe sikke wala kay kasindine laamukoɓeɓe na mata noon sanne banggal indugol leydi mali ndi laaɓi kowɗi wonande sukaɓe gonnoɓe toon ɓe kanko garɗo o jaati dulla e fey ɗum keɗɗonna moussa diallo préfet cercle andira boukane mi fami wiide jaati kasindine laamukoɓe ɗa ga enne jatilati sababu hono ngol ɗo semingol ngol jamare nde foof waɗi fewde e garalngal amen e wi hattay ag hamed moussa maire commune andira boukane ana wara lebbi joga fay goto milay noon hono ɗum o dardi jamare nde foof yo faabo sanne kanko préfet o e ley golle makko e ley ko warata ko mi yidan e kala pelle e gollirɗe gonɗe ɗo yalla mina andanati allaji goɗɗuɗe ɗi e martinede kumpa saabi ɗum waddi kam ɗum woni ko holliti kanko moussa diallo o wattumo o dari noon bangge mobile makko kessel lollirgel V8 ngel laamu o tottimo
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikirab ɓe loɗne le créduji to en puɗɗiran nokkuno dirteɗo an sogoɓe kolli tiwide armé o ɓe gaɗɗi toon kawrital mabɓe asawer ƴaɓɓinonde ɓe jiide yimɓele wonɓe toon ɓe yoga e haalaji ɗi fo yowiki wayde jaam e deƴere kon le oɗo nokkuno jamarde hani fabiradeɓe le golleji mabɓe ɗi lanniɓe oɗo botoyo fedde onisé nde noddir cherche fort camon groundu ɗum woni fedde mabɓe humminide ko kabaru ɗiɗo golleji jaam e deƴere ley oɗo nokku ɗum woni ɓe kolli tiwide dow wattu joni nde ɗo fedde sisili muɗum yo batisson ensemble be ngardam fa do gawo do be kolitide kanko jon sudu horejo leedi ndi ono dirte madam Keita Aminata Maygo mo jukkindir e bi dum woni leedi Burundi bi yun a president gonto bi yun no dirte Esther Karamantere holli tawede be gudno jukkindirde be nati le ngalure gawonde wakande be juttino tonde be jide yimbe no humini be kabaru dina wonbe tonbe holli tawede fedde no dirte centre dakki nyali dubbe fabrique dum den ton kaaki be bi hi mobilaji don kar ngaydi gotul an hen kanyo ordinateur ngaydi di fa yotto juyen ko sukabe kan fijirde juro be garantimnire do tumbuddo kanko no dirte Abdoulaye Mohamed Adjaw ya ko wiama kanko woni lamido wotto jono fedde fi ballo nokko no dirte Abara Diou to tumbuduto o wotta Namadou wiama mo hani wadde le odo bureau ko yata duubi nay non do kollitir wi do on wonde yimbe no ga tatom kambe faaba demo no gollidi makko di ngoli secrétaire do carton bet hande do kabaruji meden din ni joti on sanne hedade heddu jamen ka fande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.